Fox made it.
Hey, yeah. Hauna furaha, haifichi sura yako. Najua unampenzi, unampenda, ila moyo wako haupo hapo. Unapata karaha, unatunza utu wako. Labda unajiuliza kwa nini nahitaji namba yako. Ila sio lazima nikipiga simu pokee. Sio lazima meseji zangu majibu yarete. Nasema sio lazima ninawe tukae tuongee. Ila kipata muda maji yakizidi unga nipigie, ili mradi unajua. As long as you know. Unasema joto likizidi unapozana maji. Ila changamoto zinapozidi unakosa amani. Kuna muda umpweke ujiwezi. Unachukia na mapenzi. Kwa nini ufe na kitanzi wakati mimi nipo na iko wazi? Sio lazima nikipiga simu poke. Sio lazima meseji zangu majibu yarete. Nasema sio lazima ninawe tukae tuongee. Ila kipata muda maji yakizidi unga nipigie, ili mradi unajua. Faraja yako ipo. Hey, yeah.